they call me
DJ.
Villain name in a bus is still a mystery.
Wanna send my youth so dangerous.
Uwaka lazima nchachishe kwa TV radio wase wanione.
Hapa kauji ku dance mirudi kulometoka.
Oya oya unapati uku.
I'm on the phone wameka kwa gondoro. I'm a star mina pam baka da hadi moro.
So I'm still heavy up in this game. Bado nawakilisha. Yeah, come on.
You heard about
DJ Joe.
All eyes on me.
Joe.
You better act like you know.
DJ Joe.
A homeboy's production. Mini C M V P R E Z O. Mimi na walk up. Mini C M V P R E Z O. Na 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 let us show. Mini C M V P R E Z O. Bigger, rough, rugged, and bold. Mimi ni CMVP, R-E-Z-O. Nawakilisha 2-5-P-R-E-Z-Z-O. A year in the game, now na nime flow. Nimefanya big things, nimefanya ma. Oh, 2004, I loaded my ammo. Na sasa ni wakati wa war, sio mchezo. My MCs, quick, lay down on the floor.
Lay down.
Robe, come on, pass the hydro. Wacha ni mpige, who you critic, rough, rugged, and bro. Who you critic, ni rose. So how dare you compare Red Sun with a king? Why should I be jealous and yet action I bring? Whenever I roll in straight up, I'm on the scene like loud. So do you feel me now? I took you all by surprise, now you asking how?
Yeah.
Do I do what I do when I do it? Yeah. It must be blind because it's visible, I'm good at it.
See,
CMVP, R-E-Z-O. I walk up, film in the CMVP, R-E-Z-O. Na na na, let the show in the CMVP, R-E-Z-O. I walk bigger up,
fucking in the CMVP, no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Surrender. I wish I could be your saliva so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster. Vile inakushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa. Ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe. I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda.
www.djjoemfalme.com.
I love the way she tangle and me love the way she whine. From 9 to 9, yeah, she with me all the time. Telling everybody that she wants to be mine. Love the way me sing, yeah, she love the way me whine. Love the way me bring it on the microphone line. Ask me, your brother, don't change the songs. Me love to see my ladies move to weed bones along. You can see I don't wanna be alone. I can tell you wanna hear me sing the next line. So me better bring the punchline. See you move along and come again, yeah. Girl, you make me wanna come bounce along, yeah. The way you move, you hypnotize me, ain't a lie. Girl, you got the rates and the love, alright. Now me bring it up, back up in the light. Girl, watch how me move, feeling up your vibe. Body language is the only thing tonight. Every girl around wants to feel your vibe. Can I be the man to tell them, take a eye? Damn right, you can walk towards the light. Girl, you know you are so wicked, ain't no lie.
Move your body, just the
mimi namtaka tu haki. So lazima nimfanye awe my baby kirasmi. Mini robano chungu sifol na manati. Manake nta insist at least to exchange my number. Hala bag niki hala juma usha nipango ya track. So acha izo strings tu wajati. Kipuna physics ina share 50-50. I give myself to you, attract me baby boy.
Napenda unavyo nukia. Urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Niki kuwana baby tumuenda.
The blacker the berry, the sweeter the juice. Namtaka kishenzi, siyezi kumlose. Anajua kuni use, medically speaking. At the same time, akopo,
medically speaking.
Doctor, kolo, yes, me a fist move. Preparent, apparently magnetic field. Bad man, me a figure, navigator from the club. Straight to the car, into my room. And hit it like a star king.
Napenda unavyo nukia. Urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Niki kuona baby, vimuenda.
Hey Mr. DJ, hit track ni tamu, weka replay. Hey Mr. DJ, hit track ni tamu, weka replay. Nasikia utamtam, toka kichwa hadi guguu, situpari. Ni kama leo ni siku kuu, ma. Sitaki kudance ma, nataka tuenda tukasikie utama. Ni saa ngapi, hapa ni wapi, vile we ni msawa, chali yako yu wapi, Story gani hizo na leta, ushaanza kuteta na siko kageta. Tushafika, utami na zikika, sidizi mepasuka, keje na nuka. Na amuka, na weka ngoma za dreadlock, bedrock, roundi hii ni hard block. Take it easy, si sabuni haikuishi. Dance, na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam.
Umebamba, akishole, toto mzuri, wakikole, ukandangaye.
akishore.
Haunipendi akishore.
Umepamba akishore. Mtoto mzuri wa kikone. Ukandangaji akishore.
To be DJ John Falme. Log on to www.djjohnfalme.com.
Kama dakika tano, two of your time. Ni kweleze ni live kumai. Toka first time, nilipo lay my eyes on you. Nili believe it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Nitapenda buu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep villa scandals. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish to keep.
Siku moja jama mia liniita, niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker, sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku ananiangalia up and down.
Okay now please write your number down.
Okay, come let's get down.
Yo sikuweza kuvinga, sikujali kama ana nyimbo ama ana dinga. Moyo ulizi the way he approached me, aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa ni mimi na zizi na ye, siendi kokote, milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimeshachoka kungoja. Moyo ulivyojujika huu, sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado namuona. Akilini mpaka singizini, mchana mpaka night mawazoni yuko na mimi. Namthamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajiri hata kwa umasikini. Mimi na ye, Mungu akijali ye, amini.
Siku moja jamani aliniita, niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker, sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku ananiangalia up and down.
Joe and follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. Snapchat.
He track inaenda kwa wazi wote wa masri. Dere wa masri, konda wa masri. Pia kama unapanda masri. Necessary noise.
Boy, 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 I can't boy. Make me heart skip a bit like.
child, Nazizi, the first lady, we make it hot. You know, we make it hot.
Kenyan girl, won't you come take a walk with me?
Nataka chaliwa na Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Oh, atunataka maziwa na Nairobi. Kenyan girl, won't you come take a walk with me?
Nataka chaliwa na Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Oh, atunataka maziwa na Nairobi.
Nilikutana na yeye, nikipanda 23. Kwenye bus stop, akinicheki secretly. Jama was so fly, yo karibu mini. Akapanda mathri, karibu na mikaketi. Immediately, siku ngoja, siku sleki. Nikajidai, excuse me, unafeki. Got his attention, sasa power, mambo deadly. Ni aji chali, vipi unaitwa nani? Mina itwa Naz, na burujo mtaani. Where you going to? Unashuka upande gani? And if you don't mind, trend around the mtaani. I like the way you smell, hiyo ni cologne gani. Umeni bamba style, nyingine deadly yani. Unapenda reggae, nina collection nyumbani. Tumefika kuja piga left, hapa njiani. Pop some of that to one game, I'm the flani.
She want to hide them on her friends, yeah. Beautiful little makeup on her face, yeah. Little shy, but she brave when she gypsy. On the floor, on her waist like she gypsy.
Gucci dress kinda high above her knees.
Slim figure like a model from Venice. She be manicured, you know Bobby has teased. Kinda smart that I believe you.
Not a man want to step up, you know them all afraid. To walk up and be jealous, them want to know her name. See all the man, them want to get her and buy her when she drinks. To all of them, she like a threat, you know she be me Kenya.
Choka mimi kukupenda. Watakao sema na waseme, wengi wakiona kwa macho. Machozi yatoka kila siku. Sitochoka mimi kukupenda. Watakao sema na waseme.
Bila kutaka, saa yoyote naweza kupata pancha. Kwa hivyo naendesha gari yangu pole pole sana. Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa. Asante baba kwa kunisaidia kujua. Ukiotesha mazuri mazuri utavuna. Tangu siku yangu ya kuzaliwa mpaka siku hii tumefika. Hakuna mtu angewahi fikiria sifa za Isa. Yule kijana aliye kwa kikaa jobless kona kisaga gomba. Ijapokuwa amesoma, angekuwa akisikizwa kwa redio. Matamshi kukubaliwa na kila masikio. Kucheza kuku dansa uchakacha ndiyo matokeo. Leo ni leo, nikiregea cha kwangu kitapepea. Si mimi, ni maisha ninayoishi. Hamni tishi, hamni babaishi.
Hamni tishi tishi, hamni tishi tishi. Hamni babaishi, maisha ninayoishi. Haya ni kubali. Hamni tishi tishi, hamni babaishi.
Kuna kijana moja kutoka South Sea.
DJ
Joe.
Kijana mwenye lebo kama Nike.
Joe.
Unafaa kumuona akishika Mike.
Joe.
Mikono juu ya hewa kama kite.
Joe.
Kama safari hatari na gari.
Joe.
Kama toma hatari with the honeys.
Joe.
Kama wewe si sister kutani.
Joe.
Kama sija kutaja samahani.
Joe.
Wimbo hujaisha bado kuna wakati.
Joe.
Kama bado hujajua jina.
Joe.
Nani mwenye rhyme tamu kama tika.
Joe.
Nani mwenye kupiga Mike tisa.
Joe.
Nani mwingine isipokuwa Isa.
Joe.
Jesus nikishika.
Joe.
Mamanzi wanawika.
Joe.
Kwa Mike hata sita.
Joe.
Oya, oya, Joe. Kishani yangu she rhymes kidati. Ma MC amna bahati.
Joe.
Isa yu hatari rhymes kali juu ya mali halali haifai.
Joe,
nimeshika sita achilia.
Joe,
mpaka wakati zenyu zitafifia.
Joe,
nipeni mangiri sitaki mamia.
Joe,
sitaki shetani nipeni malkia.
Joe,
ni mwanamke kama wewe mbona waringa.
Joe,
mwanamume kama mimi mbona wamnyima.
Joe,
ama ni sababu rap bila Isa.
Joe,
ni kama kiss bila moto ni bwika.
Joe,
weka sahani juu ya meza gopa.
DJ,
cheki vile MC wanasorora. Mimi niweke mike chini watango. Kama nkuroga isa mchawi namba moja. Lakini ngoja. Why do you really wanna punch inside?
Joe.
I wanna know, I really wanna know like
Joe.
And then I wanna flow like
Joe.
Give me my dough, I really want my dough like
Joe.
Ni all this, ni aji.
Sasa,
mambo,
mambo.
Chela na isa mchezo kando.
Joe.
Huno mwanzo mambo bado.
Joe.
Kisheni yangu, shera ikidati. Ma MC amna bahati.
Tuna blazes, kila moja anayake maze, goma imeshika sasa hare. See the smoke pass out of the window. We give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more stock now. Hello, Miss Brown, me need more stock now. I see the smoke pass out of the window. We give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more stock now. Hello, Miss Brown, me need more stock now.
To the blazes.
Kill the mojo and a yaki mase. Koma ime shika sasa hare. To the blazes.
Log on to www.djjoeandfalme.com.
What is in the man? Poverty na him. Hungry society. Hip hop philosophy. Wazimu. Sisi. Tofama dhari mento. Hawa tu elebi. Zaka na kapa. Totuko ka. Anavutaka G.O.D. Hisi enji omothi. Wanafuga D.O.D. Kwa milango za ofisi. Sisi. Tutale afisi. Kuki haripika. Nisha go missing polisi. Mbona wani hisi.
Yo. Tandoga. L.O.V.E. Tandia. Hip hop city. Tandoga.
Ain't no party like a Joe and Falme party.
Exactly what I'm doing, where I'm going. It's like I'm walking in clouds. Look, I'm flowing. I need for coffee.
today I'm already so awake. I'll make chapati, hot cup of tea, they call sabadi. To celebrate a new day with a new mission. We shall face the day long with a bright vision. Let's look, I was in the studio last night, and God knows damn, that song turned out tight. Song after song, what the heck can go wrong? See, Nairobi got me flowing all night and day long. So as I step out the door, I make sure I look fresh. Fresher than ever, with a cap written Stella. Starts on Monday, the smile is still on a Sunday. I keep the sunshine, I will always find a way. I'm so happy, happy as the day, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy cause I made another day for we to be my happy day.
DJ every day, Jerome Foley.
Hey, if you're having a bad day, that's gotta be your own problem.
It's SDL and Kansai. No mistakes. Now I'm showing exactly what I'm doing, where I'm going. It's like I'm walking in clouds, like I'm flowing. No need for poster today, I'm already so awake. I'll make chapati, hot cup of tea, they call sabadi. To celebrate a new day with a new mission. Wish we'll face the day long with a bright vision. Cause look, I was in the studio last night, and God knows damn, that song turned out tight. Song after song, what the heck can go wrong? See, Nairobi got me flowing all night and day long. So as I step out the door, I make sure I look fresh, fresher than ever.
Kenny G, MCs, the best of Kenge 2004.
Jipe ni kubeba atupate.
Onyeshe kiluwaza tunayo kita.
Toka kwangu.
Twende.
Jipe ni kubeba atupate.
Yeah.
So upate mambo mata.
Tena. Naisikia mbaka kwa haka. Kwa mara mwisho. Jamaa cheni tuniulize swali moja. Ngoma na rap na pia tunabonga. Ungepati uishi moja idunia ingekuwa nini? Najua mama nzwingi ungewishi kwa mkabit moja na nunini. Lakini kuna vitu muhimu nafaa kwanza kuangalia eh. Kama Mungu hivi akulindie familia au chali asifanye saa yote manzi yake kulia. Na pia kutia bidii mpaka ukuwe na mali mingi. Mali mingi. Kila siku sio amkanono na siku ya pili bila kuwa na ugonjwa yote ndani ya mwili. Basi hiyo ndio mali mingi naweza uishi maisha yangu. Na nashukuru Mungu naweza shika joy kalamu kuandika ngoma tamu kwa hii kitabu. Kuna watu wengi walitaka kuona leo hawajaona. Kuna wengi walitaka kuolewa hawajaolewa. Kwa hivyo ejua kila sauti yako kwa baa unalewa. Kuna mtu kwa hospitali tu anakatikiwa na hewa. Unapewa unapewa unapewa. Yeye jaribu kushikilia hewa akalemewa.
Maisha ni
is how you do it.
Situations ziko nyingi, zingine ziko poa na zingine hazishiki. Mbona kama tuko wengi, bila tabala na sijaishi miaka nyingi. Nikienda mjini, look like a suspect juu hadi chini. Situation ni nyingi. Situation ni nyingi.
Mother mendi ni madinga mazei na enesina. Superstar kwa masri na mafans kwa bima. Nimebambwa na karao na chapasi na sima. Zijabamba nimevuta shada nzima. Hata nimetoka bila sima. Nikao ufike stage alafu speaker zikazima. Na uwanja umejaa na mafan zima. Ni kama drought ikivisit wakulima. Ni kama chali wako akinoki your best friend. Huna chapa unataka hanye kila weekend. Umeiba gari ya buda tena ni Benz. Umeigonga na huna ends. Chali mzuri anajidai ati he can't be mine cause Zain and I. Nimeshikwa nikitish ni Ramadhani. Tena nimebamba live kwa sahani. Nimefanya bala huko nyumbani. Na kila nikisema hawataki samahani.
Situation ziko nyingi. Zingine ziko poa na zingine hazishiki. Mbona drama tuko wingi. Kila sabala na sijaishi miaka nyingi. Nikienda
mjini.
Na mapema, na zizi, na mini packs, ni napewa. Vodka, safari, Mary Kane, I'm a beehive. Lete zote, mpaka bazi, run, drive. Siku ukifika, kuna kupumzika. Leta tot, nyingine ni anze kukatika. Party haija anza, na chapazi mekatika. Mpaka mini packs, mpaka pegi, mpaka rifa. Oh, reggae, kweli leo nitafika. Na bado sina bands, wala bima hata dinga. Ati nani, boyfriend anaringa. Achana na ye, leo nita dance na mwengine.
Kama ina bamba kwenye dance floor.
It's got to be DJ Joan Falme. Log into www.djjoanfalme.com.
That girl,
sometimes sarcastic.
That girl,
girl, I'm the queen of the party.
get me down. Living around the lies and the things they do, it's not about to make me change my mind again. We've come from so far, and I ain't about to give it all away.
Don't be shy. down, cause DJ Jump will definitely get you moving to the beat.
Kaningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao. Bidhaa za kujijali tu hali mashau. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa towni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na sasikiza hii story vizuri jama, rap na ifanyia chapa, na mafans wanao nipenda jama. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia badhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini. Kabla jina yako idro jipe miaka kanane, kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya labu sisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Najua machungu zangu, kuna kadem kutoka kanisa langu. Baba nampenda kabisa na moyo wangu, lakini sasa sijui nifanye nini. Sitaki kurudi nyuma juu Yesu nimemamini. Najua si dhambi kumuongelesha, lakini nataka tu ujue nampenda awe na mimi. Squeezy majamaa wanga na matamaa, kukua na madem wengi nimeshangaa. Mimi nimebadilika, nataka kuaminika. Najua nikifanya bidii nitakamilika. Sitaki kukosea, ni rahisi kupotea. Watu wanakufa ukimwi, mimi nimeponea. Pia najua ni jume ni samea, lakini huyo binti ni mrembo yani. Sio inje pekee, pia na ndani, lakini kwa vile umemokoa, mimi sitanguza mpaka skwile ntamoa, mpaka skwile ntamoa.
Hachali chi, huu ni mtu mkali chi. Tuliza moto kufani chi, that's why they call me. Huu ni nani chi, huu ni kantai. Hachali chi, huu ni mtu mkali chi. Tuliza moto kufani chi.
Yo, they say it's hard to compose a rhyme. I say you out of your mind or you full of lies. Then again, you could be the slow kind. I don't see how lyrics don't hypnotize. Voila, the season has transformed. You got reason to be bored, so now you want more? I'ma serve you flavor that you can't afford. The bill about to get placed on your tempo. So don't even try to resist. Look at yourself bumping to the beat. Get up and get down with a key twist. Forget the hater, cause the fool's not on the list. Dig this, we came and we took over. Got the keys to the ride and we're not sober. We made a oath that we ain't gonna ride for you. So now it's hip-hop, ride us to the boulder.
Kantai hajali chi, huni mtu mkali chi. Tuliza moto kufani chi, that's why they call me. Huni nani chi, huni kantai hajali chi. Huni mtu mkali chi, tuliza moto kufani chi.
These are the sounds of DJ Jump.
Make a choice. nimekewa madawa, sezi kuwata. Kila malu naenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Tuwa wivu na wazao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu, miata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango wangu kwa wazio kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini badu zanambia.
Na kuhaga mikuwa heri, nami nakutakia la heri. Kukupenda misi wezi, jamani mpenzi kwa heri. Na kuhaga mikuwa heri, nami nakutakia la heri. Kukupenda misi wezi, jamani mpenzi kwa heri.
Na shuguluka kila kitu yangiru defeati. Velpoto watu mtano lufrani mechizi. Silalo kusemu kweli sikuli. Kejani wana taskuti situli. Nipige makofi labda na ota. Manu kwa chepeme na skanka nimechoka. Kutitetia panini kwa mapalisiko. Na setu metupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini bari zenambia.
Unakuhaga mikuwa heri, nami inakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
www.djjoeandfalme.com.
Uzaliwa tu kila saa kuhama. Aende, aende, wapi kali. Bado iku kwa hiyo moyo ndani. Genge, familia jo kuingia. Kenya, mzima mziki kuisikia. Kuza unga kanza pole pole. Baada hita kapa baada ya kole. Kupanda kila kukikucha. Wengine, kando wajaribu kumchuja. Mbele ya kio kwa ukuta. Genge, ndio amekuwa mzee wa nyumba.
Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata. Heshima wakende wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata. Heshima wakende wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata. Heshima wakende wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata. Heshima wakende wanatamba.
Muziki kwangu ni kaa kucheza tu chess. Kachi songa kwanza na all the best. Karibu tena kwa mchezo ya genge. Masoja wako wote pia walete. Sacrifice masoja mine miss jawai. Ndio wananipa tu ni kuwe high. Ya mine peke inatesa. Kunifikia mtaweza. Maspike bao muziki ya John kiongea. Hakuna ulipia bila kuna mtegemea. Isipokuwa mafanzu wangu na itagawa genge. Bila house ndio haipanda hizi nege. Maisha isha kioka squeeze pandagi ya kamba. Yes ndio maa itaga the god father. Kiziki ukipenda nite bona mea. Bling ni ya wazi juwa meza suna mezea.
Isma kwa mta kwa muka tulikata. Isma wakenge wanatamba. Isma kwa mta kwa muka tulikata. Isma wakenge wanatamba.
Usiku na mchana, even if you mimi nataka. Wewe wajua na kutaka, huku kule na kutaka.
thing on post. Give the guys legs and them fingers crossed. I feel like I just want myself a jackpot. Me feel like me just want myself a jackpot. Show them how you broke out your place, it a put it there. All them on them checking you out, wishing that them there. Putting it, rocking it properly, and so me say, I can be the guy to make you shy up every day. Then the nails loving and caressing, girl, craving it. Malta flatting them, I give you love every day. I don't really care what some junkie wanna say. I don't really care what some junkie wanna say.
Wewe wajua na kutaka huku kule na kupata usiku na mchana.
This is the remix.
Kwenye club, watu wana dance to Domino kwenye track, majabu Bit wazim, sauti ya dhahabu Unatakaji ma, welcome to Bora sura ni nice, it's Amda Bams oh. Najua nime wakwachu, najua leo lazima watu wabanju okay. Uchafuge kwa nini, wanauliza tutasifu happy mbaka lini Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini Wacha nishike drinks, nikicheki warembo hivi Tuangaliane, tusalimiane Hizo nambazo simu, ndio tubadilishane Vile tumejua na leo tu Kwa hivyo leo du Tutainuka tu na kuruka tu Back banjuka tu Life ni fupi na misi jifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Back banjuka tu Back banjuka tu Back banjuka tu Na weka shida chini na tupa mikono juu
Face near to you, girl. Pretty smile and a shape next to you, girl. When she whine, better be close to you, girl. Plus a century remind me of you, girl. Your boyfriend better hold on to you, girl. Cause a boy, I'm addicted to you, girl. Try to stop me, but can't get enough, girl. Cause a boy wants some of your love, girl.
Anytime I see you, I wish you. You were with me. Anytime I see you, I wish you.
Chagua wewe kubali uwa mwenzangu Na kuita njoo kama unasoma hisia zangu Sitaki kuwa na moyo wangu nataka pasuka Na kuita mbona binti mrembo nataka kuruka Na kuita wewe njoo karibu nami Unantia kiwewe njoo uwe wangu mwandani Siwezi kukuahidi vitu nisipo viweza Na kupenda wewe ndicho kitu ninachokueleza Najua kumwamini mtu hii yataka moyo Sikiza basi mbono fanani na wenye choyo Ini mkari ya nyongo Kope mkonyeza nyusi Kuja karibu yangu ni kunitolea nuksi Come on ma sikia na kuita njoo Sipo kwenye Huni walo sinite yoyo Jo kwenye furaha, upendo mwingi na raha Malkia wapeke mwenye mngaro bata Mwili unakufa ganzi, moyo mbaka fikra Roho yangu ipo wazi tayari kuibusa kira
Na kuita njo
Jo baby acha kusita Ni mimi wako sauti yangu ya kuita Haya mapenzi wala suwa jambo vita Jo, 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 jo.
nikasema ni aje, akasema ni fiti. Mambo ni vipi, akasema ni freshi. Ole wangu huku mimi niliomba tu kwamba atalipa.
No need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimechasika.
Chasika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wasani nilifanya mpaka kaji.
Wow, baby.
Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimechasika.
Chasika.
Wasee kila siku wana.
Follow DJ Joe and follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Abambika bambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na ino rimi tumesa safisha ni akubakilisha na imetoka bombshell, bombshell. Abambika bambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na ino rimi tumesa safisha ni akubakilisha na imetoka bombshell, bombshell. Abambika shikika, alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat, alafu get it your seat. Kamu show kile unajo, fungua majo. Jue bombshell tunayo. We've got what it takes, just wanya mu break, mu shake. Let you make your body bump and grind. Just imagine vile watu wana kucheki. Hini day ya kubleki, ukisleki. Utapata unatako na wako mzako. Nikile ya pa uwanze. Hebu look vile tumekamuka locomotion. Music yetu la potion, basi set your wheels on motion. Twende kazi, kiwazi wazi. Bila waswasi, kwa tuwa sikote totaka a good time. Bila madrive, natuwa believe, believe, hiyo si crime. Abambika, abambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi mimi tume sasa fisha ni akubakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abambika, abambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi mimi tume sasa fisha ni
akubakilisha. Okay, okay. Let's have good time, Sean, I'll turn the excited. I was looking at you cause you are looking at me, yeah. Ooh, can't you see that this is chemistry, yeah. Macho, yako ya na meta kama star. Na umbo, lako la nifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy.
Ain't no party like a Joan Falmaid party.
Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. You're my
Sita kwa cha, ura ulipi unacho na higi mgengi.
nisipokushughulikia kaa kuwekea maji naweza kuua. Nashikilia roho yako fiti kaa glasi, nisiachilie sabu jo naweza ivunja. Mtotoe ni katambi au alua, na niko shua utamu ya manzi mnaijua. Nyuma ya kila mwanaume endelea kimaisha, kuna mrembo anamshikilia na msupport kabisa. Manzi we ni kapesa yangu kwa benki, na kuhifadhi maisha baadaye watoto wengi. Tunajua ni katrak noma kwa msanii, feeling yenye unipa nikiwa studio ndani. Mtoto ni kaa hewa ya asubuhi na mapema, jua inakata wingu, smile yako unacheka. Sasa una blush una dai na kudanganya, ukweli ningependa kuomba hizo mbana.
Nitakupa jani ukinijali, mimi hapa unizani unadaji.
Unaweza kumbuka pia yeye DJ Club Jungle, chwani ameendelea sababu yake tu hustle. Sio unaweza kumbuka vile weka mleta bala, mabaro noma jamaa kwa tatatu tu ganga. Unaweza kumbuka msanii Dema alikuwa hizo enzi, ni rako na ameamka wanadai jo ajezi. Sio unaweza kumbuka studio zilikuwa ngapi Nairobi, sikuwa zimetokea every day kwa gari mpya DJ Job. Kumbuka hustle na kutimbia gao hiki, veteran wetu atutengezea hii muziki. Unaweza kumbuka siku mtutu haikuwa usitake maji vile mabora alikuwa na raro. Mziki yangu bado ni genge, kola na tudharau tafadhali usifane ni cheke. Stadia ngana jaman, merudi studio leo na nasikia poa, na najua mnapenda kusikia sauti yangu. Kwevo ngoma poa tundo tazidi kutoa. Unatulia nini vana, mkatuzi choke. Unapanguza nini vana, wacha jashu imwagike kote. Ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ya meniambiwa ni ukute na ngoma mbili mbili. Juka bendera na bimbi ngoma ka national anthem.
Kenya. My sexy ladies know how to put it out.
Kenya.
How we rockin', how we bring it all out.
Kenya!
Army flow Jamaican, kick goals like Brazilians. Even make the music flowing, burning like Olympians. Same time for American, same time Kenyan. Army stands straight, you can ask my Italian designer. Give me suit and the Rolex on my right hand. Mike on my right hand, the ladies on the front. Telling on the haters that better they attack. Not traffic flames on my ear of the dark. Try get the vibe and you try make your order. Try get the lyric and you compare the measure. Man, you better keep it cool. Rates and is on the show. Keeping it, swinging it, just like the view.
Straight up Kenya,
proud to be
Kenya.
How we rocking, how we bring it all out.
Kenya,
that's why we love it, how we keep it tight.
Kenya,
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 Kenya.
My sexy ladies know how to put it out.
Sababu nakutaka wewe, unaituaje? Wewe ni jina poa, mimi ni jua kali na ngoma zangu ni poa. Kali Franco ushanisikia kwa radio, nishona manzi wengi sana usio. Lakini wewe ndio kwanza jua kupeleka damu yangu mbio. Wewe ni kitu chini ya manzi wengi wa Nairobi, lips wazimu upime chungu na kapo no mavin siza woki. Na unasikia baridi hata nipita kwangu vibe. Usiogope kuna joto sana ivai. Leto bag yako nisije kubeba, utapita hapa sikangependa kukuona tena. Sasa tembe pamoja tukiongea. Usiogope pale jamaa anatuangalia mimi nishazoea nikivuta vidole zangu hivyo na kipotea na kuroga unaniroga tufanye nini turogane na kuroga unaniroga
this is how you do it
watu wanashindwa kusema chini ya nane watu wanashindwa kusema chini ya nane kwa nini kwa nini Kwanini, kwanini, kiruru, 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 kiruru. Niko kecho, niko majicho, niko kiruru. Hakuna kutunaona kwa iklami, sikuwa biyangu na atoto. Kwanza kwa konta, kuna moja na nbiga usoro. Na mnyemeleo kuni kisita, sita, sita. Gani angalia vibaya, lakini minajua, yuwa nitaka. Mkwa wawele, ama minaona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima, joku kunywa ngangu. Wanukia poa pani umechipaka nini na hupi umechipaka huko jinishi Asipu ikifika joy club isi toki Bila wele mekukunja jonda nye ikoti Ebu smama kwanza nkagwezo vitu Nikio na zimesmama lazima jonda kutibu Na zimesmama lakini kuze swali Umevatu pidapi jo hapo ndani Nusiniongeshe kingoso jo Kwanwe ni mlami leo mebeba sidi zangu Sidani trust yangu wa iko na bado weza sema nami Sina trust na bado weza sema nami
Niko manjo niko kero
Sasa dunia nzima vile mgenge anaandika ukurasa za history bana na
action na kila kitu jo mwaga nafanya. Nasema tuwezi ishi na usanii. Daily kwa proof wrong tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifari kwa full speed mbele? Itafutana kila kitu fungua pazia wewe. Bolo ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja. Wacha watangulie wende joko kwanza. Wande na moto kisha watue jasho brother. Kijelimo jo unaanza kuwakaribia. Ona sasa vile unapita ukiwa smilea. Finish line iko karibu jo imekaribia. Moi na dunda taratibu inakimbia. Hiyo ndoto yako na hiyo ndoto yangu mimi naishi. Kwa hivyo imba karibia celebrate na meme. Kona kati kata na wanyara bala.
Ketani, tuende baby tu pate matani. Leo kuna taku kaga ndani. Wacha ni kulik toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni taku caress. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wea unataka. Pia ni matime uwaga nataka. Lakini leo maze misi jisiki. Ata mi maze kichwa kina uma. Tumbo pia nasikie kisokota. Lakuna venya nasikie kukaukota.
Si lazima tutu. Tunezenda home na kuchitu. Si lazima tutu. Tunezenda home na kuchitu. Si lazima tutu. Tunezenda home na kuchitu. Si lazima tutu. Tunezenda home na kuchitu.
Maboys vichwa zao nazi gonganisha. Hata mademu wengine unawa babaisha. Usiku kwa mlango wako minabisha. Fungu
kwa nimefukuzwa na madogi harakisha na kuinvite kuja panda picnic cool na fisha man's camp alafu wameita kurudisha umekubali basi utani hapo nje chat baada ya misa usijali tutakuwa tumerudi by saa 9 my best skizeni leo nimempata Lisa na kweli leo ni leo kabisa
unani jam
nimekuanike kufuata for long
unani jam
cause you're the fairest of them all
unani jam
nikikucheki unani turn on
unani jam
not wanna sing your final song
unani jam
nimekuanike kufuata for long
unani jam
cause you're the fairest of them all
unani jam
make you check your money turn on
unani jam
what's on us
I bet you never knew this was coming oh yeah it was still the most long awaited most anticipated well collaborated collabo bamboo and prezzo and this oh. is a homeboys product sizzle 2-0-0
sizzle
Panga vile tutawasha iganza bila udi Sumi, taksin, mogoka na kichuri Nkiwa steam na anza kuropokwa na sijui Dani ya club, sorora, the rap, sosara Ningumu kunipata kanda ni ya cap, chokora Na flow proper sani, shakwa, msweet, calm, nazi, acha chokoba Matabloids ishani bo, kitaka utamini Kenya ulisoma kwa palseti, nyasha ni kuwa carnival Na dem flani, picha kwa gazeti ni ya zamani Mili kwa mtani na seti majani Bado niko wadhi, bado natulika na we ODC, ronga sivo na si, extraordinary Nina right of way, mkikuyo kinisikieta sema gasho way Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona Mindo captain ulize Morgan, slogan ni pona Taka blokwe mgonjwa, shotgun kwa kona na ni press na ngoja
Iyo wapende wa sipende,
kibato liko
Raja wakini chukia,
kibato liko
I'm never gonna say down,
kibato liko
Jume ni bado nini,
kibato liko
Iyo wapende wa sipende,
kibato liko
Raja wakini chukia,
kibato liko
I'm never gonna say down,
kibato liko
Jume ni bado nini
Super Copa, I'm the true rocker, thanks to my creator. I'm the hot stepper, I'm the super copa, I'm the true rocker, thanks to my creator.
Double the pleasure, double the trouble.
Ningependa kuchuma sana kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha na Dar es Salaam. Everybody wanna do the helicopter. Look at me. Unama, Kenya, hakuna matata It's getting hot in here The temperature is rising The people's social rising I can't stop fantasizing You're looking appetizing The temperature is rising The people's social rising I'm liking what I'm feeling
Enough money to spend. Brighter days I get
to come. Stick around and you will see.
So kaya karibu yangu mami na kunipa busu yeah ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda kama kivuli yeah ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda aha kama nyota wewe banga mikwangu wewe malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe banga mikwangu wewe malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu baby. Kwakoni me data 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 baby. Kwakoni me data 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 baby. Kwakoni me data data data. Kwakoni me data data baby. Kwakoni me data 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 data.
Neza futia leon kwenye shele kitu chemgani ni poa majioni ama usiku. Ni laptop noma ki 14 inch TV mawaya zikwa na screen yake ni fiti. Selesi di chenjo ilisema aze ni temtua sound iweke kwa gari. Kwenye woofer na macrom technology noma yongeze iPod. Tint madrisha rush watch amezesha. Vuta kio juu kuna moto ataka kuonyesha. Au kuna shugli baadaye basi. Kuna mtu hapa lazima nifungie kambi. Nasikia iko na simu noma magava kitoke. Utaniona tali yangu nenda Garissa. Ujasikia madolari midu badilisha. Bei ya kutupa Q70 baden kutengazini tuya mete.
Tali yangu mefuka please don't any kitchen.
Nialeo, nialeo.
Tunazigusa hamsini.
Nialeo, nialeo.
Tumezifungwa tisa hizi.
Nialeo, nialeo.
Kwe tichukulie lako.
Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Yes, kulabona pili pili, mbama ni ya wahuni, watoku hanya hanya, wakiniona, wana inuka.
Ukimona, mami na mtaka ukimona.
Unajifanya mpua na hauna mwewe moja. Unahanya huku na kule timi na kungoja. Unaniseduce ati trusty pamoja. Na ulipo na hanyu ule pisangu ule wapoja. Si hata juzi maboyz walifucheke na manzi flani mtaani. Na kila wakati unanipadeto na chamataani. Fatuma, majuma na zaituna. Sulu wapa ile chuma, sulu wapa ile chuma. Kila time na nishome chill. Na stories zako zimevuma. Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu. Nogini cheki na chali, unatamani kumia damu. Niki hatu makuzo nejifanya kitungu saumu. Siku feel, we feel gangu chuki na mini tunie. Pio kipenda juakali ya kupitupia mabati ama kumekie. Tie sandoni nisho tu mini kachik. Unaniklem siku pilavu na look so cheap. Fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka.
Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na msaka. Ukimona, mambie na mkata. Nina Morande, sister Susabe, Nina Morande, what I can tell me, Nina Morande, what I can tell me.
hapa Kiswahili chua rhymes ikitua rhymes za pasua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry likimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini sovia sambeta Sister Kata, you know I'm doing now. Till I see what's inside. Girl, it's no lie. The way you shake your behind, I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind. To my car, please jump inside. For my friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want.
Sare,
you got it from the back to the front.
Sare,
mina mabeste na niagare.
Sare,
basi kitu lazima ahanywe.
Sare,
na goma leo lazima kanase.
Sare,
sare, kamame.
Sare,
kisha baba lazima katewe.
Sare,
kisha lale lazima pakatwe.
Sare,
kisha nani nyuma nyata mai.
Sare,
akatwe.
Clap your hands, mommy. Rock your way, mommy. You ain't too late, honey. You got the dome, daddy. The bright. Yo, clap your hands, mommy. Rock your way, mommy. You ain't too late, mommy. You got the dome, daddy. We on the rampage. Nigga, you're too late. Ain't about what I have that you ain't got. Look on the bright side. Read my profile. We keep on rocking and we keeping crowds on and off. That's how we do. Ask some ladies. Reattain on the tracks, beating all the ladies.
I got my ready gun. Nigga, you better run. We got the best celebrity, untouchable, your man.
We got the throne. We never breathe. We got the ladies bouncing and we got the whole world.
Clap your hands, mommy.
Rock your way, mommy. You ain't too late, honey. You got the dome, daddy. Yo, clap your hands, mommy.
Hey,
rock your way, mommy. You ain't too late, mommy. You got the dome, daddy. Shorty, rotate, bounce and come again. We can get it on anyway. Just lead on. Don't be shy about showing what you have. In a split second, I can be the Punisher. This is alright. We got the whole night. We come around to play, sipping champagne, dancing in the rain. You wanna roll ya? Yeah? You gotta have a pass. Clap your hands and come around. Show me what you got.
Clap your hands, mommy.
Malikawa ya masishel zivi tumetulia kwa beach na chomo anajua hivi simu ziko off hakuna mtu anatusumbua hoteli 12 cha hapa rakuruka fana shopping tu angu.
hizo viatu sawa, hizo nguo pia hapo sawa. Dina nsambiru siku maisha tamu, baada ya saa 7 tunaingia klabu. Kwa makali yote unataka VIP DJ na cheza ngumi yote unataka. Akija tafadhali ishi na mimi lele, we wangu no wako tushiki genge.
Akija nisubiri iwe wako, iwe baba yakuruti, tuwe milele mimi na wewe. Akija nisubiri iwe wako,
my good love givers, love givers. Y'all be flexed.
Ukipita wanipa, wanipa baa. Kile unapozungusa, zungusa aa. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu jivyo pole sana. Ukipita wanipa, wanipa baa. Kile unapozungusa, zungusa aa. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu jivyo pole sana.
Nigga wanna turn me up on, start the talk. I'm hitting on your girlfriend, she's looking hot. Man, check the time, it's quarter to one. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up, but the beat of lime. All the sexy ladies playing hard to find. In the club behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing, I'm in it. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew up. Who give it a one hip hop, one hip hop, ah, ah. If you never so busa, so busa, ah, ah. Now never umbali, you are one in the summer. Me mean no one will give you holy sana. Who give it a one hip hop, one hip hop, ah, ah. If you never so busa, so busa, ah, ah. Now never umbali, you are one in the summer.
Nandika ivaskan kunanja, nenda kupika bila maka. Na wahita na mnakata, mnasema kanisa na mavijana. Kushiba ni baada ya sala, kuiva na usikwizi ni bala. Utagezwa kima na makusaga, pika hive tunamanga. Skuma chumvi na kauganga, chuma ngumi teke kada. Boxa vumbi na makamba, toka nuki asali changa. Koma kumi utashanga, ama stima zitazima. Twende kwa kina Farida, cheke ina kwa mafinga.
Hapa tunacheza na maneno, ngelinia genge. Hapa tunacheza na maneno, ngelinia genge.
From his fingers to your ears at full throttle, with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt, it can only be DJ Joe Falmy.
Maisha yangu siku wizi ama kule toka shule toka town paka 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 maisha yangu siku wizi ama kule toka shule toka town paka ati paka macha ama kule mimi yule hasla nasaka ganji ama kule familia naye kule toka kitemba kakile toka nyuma mbaka mbele mafans piga kelele kwenye klabu ama kule kwenye klabu ama kule ama
Majapia jajana kunifadha miko hapa bado bada miaka kume. Wengu nyuma kule utajusume. Strategy ndo china joe mchezo. Jama mendoz kwa niya mnaga uwezo. Ya kutink badala ya kuwest ink. Vicky ya tazi naga ma lip sync. Msupa lady biaka letuwa na wakenge. Kuteza utu tudem tunapiga kelele. Hapa kule chakla damu shika ule na nibure shika ule. Na ukumbuke usumuke ukumbuke. Next time kuna mesma makatikati ya jami. Watiaji na wasani. Kumbuke ya kili kombe.
Maisha yangu siku wizi apa kule toka shule toka town paka ati paka macha apa kule mimi yule hasla nasaka ganji apa kule familia naye kule toka kitemba kakile toka nyuma mbaka mbele mafans pika kelele kwenye klabu apa kule kwenye klabu apa kule apa kule tole kwa
hapa kule 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 hapa kule.
History si sana siyo pona. My time niko juu, my time niko down. My time niko hapa kule. Na mshukuru mola yule. Pulitzi tuko mbele. Tutaka mnango makale. Kandoe na uliza swale. Nina kitu cha mkasa leju. Mini gabu, mini gabu. Gabu.
Panyo gabu, mini frasha. Siku wezi wezi kula tu. Hapa kule kamdudu na koka kotu. Hapa kule wezi chunge vambi adu. Juu ya gadudu. Ukira ruwa itabi
ate. Kweli dana nilipunywate ate. Kweli dana nilifanyate ate. Yo wase niambie kuliendate. Kweli dana kuliendate ate. Kweli dana nililewate ate. Kweli dana nilifanyate ate. Yo wase niambie kuliendate. Sapisa kamili ndo mina muka na umu na mifupa. Nikiteki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Hizi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mkamba. Nikienda luna msalimia bali mama. Kwa hasira najibu utahama. Mtu mtuma ni umzima unajabu. Ni nini nilifanya? Majabu, 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 jabu, jabu, ya majabu, majabu. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nilikunywa ate, ate. Kulitana nilifanya ate, ate. Yowase niambie kulienda ate. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nililewa ate, ate. Kulitana nilifanya ate, ate. Yowase niambie kulienda ate.
Veto njaji ilikana mbogo. Gengi tasaundaji ishashikana na bongo. Jumanecha kishikana na nunilio mkorogo. Itachanganya kilizenyi kwa kichwa zilalipuka na kisogo. Jumaika musika na itaraga ridim. Jumanecha na mimi tuwa itahaga ridim. Kwa kla
Mwenza nani mwenza
Morati
Mamo siye mwendra.
Kumanisha neza mpanisha ka big panisha juu ya kitanda. Mcheze kama gita na nilazima nimeze Viagra. Kaji wakali mkono zangu za niwasha sana. Na shindo na shika manzu inchi gani hapa sasa. Nairobi au Dar es Salaam ote tuwa paspasa. Lolo lo mitu wa bongo wabemba mavishongi. Lazima ndaza mandani shamaniza mitungi. Jumae alisema
inanyuma sana
chungi drogo
mitamu sana.
Squeeze na rarukia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa. Ama naanze kukunywa. Ona venyole zangu zimerefuka. Mpaka tuwa niambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si. Na zote zikopoa kamtele mekiwa mnazi ame migusiwa. Kengo mina kubamba basi. Sukatike neke na kushika songwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako. Mwiki karibu, zichoke na Leo hata staki tupe mkono. Jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana mpako vunje mguwe. Nsidia tukuimba.
Kila mtu na wake. Hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mkono suene dance. Sisters ni hande hande. Kila kila mtu na wake. Hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mkono suene dance. Sisters ni hande hande. Labu imeshona vichakare. Mamazi wakasika vihatare. Matali wasorora vihangere. Vihangere hangere hange hangere. Dada niambie jina lako. Nimenoki hizo njaro zako. Na umba nafasi wakati wako. Tukatike nawe peke yako. Mabeste wako, wakule vako. Chali yako, akule vako. Akileta jambo, tumfanye majambo. Afanyo mambo, afanyo mambo. Ila kila mtu na wake. Mahana hana shauri ni zake. Nipe nipe mkono zwene dance. Sisters ni hande hande. Ila kila mtu na wake.
Benzi, bona, tetezi, ikuna dunia.
uko nyeri bado muna kazana. Kabla niendelee salimi ya sana mother. Ato unashindo nwapi nilikuwa na lala. Kilimwa nitukua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi. Huku Nairobi nimetua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sijali majenguli nifunza kakijeshi. Huku kalif muenda jino moja. Ama bezi ya mazidi kushikisha ngomba. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Tuma, kina Zoa. We wasalimie na wambie niko poa.
Hakuna kulalani kupandisi kamba kache. Tukiwa pamoja tuichore mpango leo mbakache. Amua mua hakuna kuzuba. Amua tuenda klabu tubajuke. Mamachagua tuende raundi mwenda. Haumali masupa tuwasuke.
Kiswahili venye ya stahili. Waingie akili waachili ya mwili. Leo kila kitu tunadumba kache. Niambie ni tu mnatakaje. My boys wanataka kupewa mbakache. Asubuhi wa mke waende gym tizi. My dame wanataka game mbakache. Asubuhi wa mke na gym easy. Kwa haindo mana kila furai. Deyo ni bidi na furai. Sahisi kumisha ingi ya klabu. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Deba shawika. Haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu wa resifanyo. Si unani like na mina kulike. So tuna like ya nasi. Si unasike na mini na psych. So tuneza anza kutai. Na ashara ruka ashanza kucheka. Kiswahili na musha ata kamba ezi ruka. Kabla jamka hajanza kuenda ni shamwa. Gizias man of ice na sambuka. Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18. Nitambie jaji. Tuleta chupa tatu for me, myself and I. Tukawaida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today niku nasty. Nina shoure, nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch. Juhuwa na mahaga zina fit kwa couch. Vizuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikataga University of Nairobi.
Hukumpandilia itakuwa gahobi. Haka nisikiza tuende walk in the park. Nikamshika tuna talk in the dark. Mabody language aka Bubu Talk. Apo Jivaji Gardens. Shastukia makop. Wabia idemu zana pia wenya ngau. Migudwa yangu yana wikame zahau.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Kumbe ni under 18.
Now you wanna be my enemy.
Madem kama kati kuna joto vinasti wengine wakonje wengine we usi we upe wengine dere pole pole achana na shoti vitendo vinafanywa ndani ya moti today mamesha piga magoti
swing swing muziki ni bomba salata zindumba wiki acha kuzumba
tata amisha hizo mpacha
swing swing muziki ni bomba salata zindumba.
Yeah. songea speaker pump radio usione haya mamanzi na John Sharp atia sifa sana lakini nikitaka msikie ngoma nyingine niliandika jana mchana ya machali mkiona mamanzi kitu mtawafanya kuta vitu ndio msiseme atino nini ama watupa tupa tuko pamoja kwanza ipeweni chupa chupa wewe bame dakite tabidi nimemuita vile amebeba mnatu lazima oni mtaita hiyo mimi nifupi ajasikia usiposiba ufa na angusha 50 bob chini alafu na mchungulia nalika kezani mlango na mfungulia tuaruka nani ya bedkava alafu tunaji funikia story bese just kuone kwetu niko na mtoto kwa keza jogo hivo skunze kwetu mezi sita ni mingi lona zima nikute vitu ni mkunze mbaka saa sita usiku nikia shatani oneo manzi si kitu kwa nini nendelea tukufanya
kuta vitu Miss Kenya
kuta vitu
mama mboga
kuta vitu
manzi ya best yako
kuta 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 vitu
mbocho enyu
kuta vitu
bora meiva
kuta vitu
ni wakika kuta vitu
kimaisha nitakupa bila kukupima mtoto manzi wewe umeiva wewe chua ni ukweli sio sifa kama wimbo ungeua ungeua wengi bila hata kujua attitude yako vile noma wewe seem soft na umesoma mpaka mabuda wanatamani ile wanaweza penda ndani ukinga la mifu wangu zangu wana karibu kuchukua ndazao ukismila la fua kunie vako wana shika dabu wana tuo
lazima kelele itafika dunia nzima kuna manzika wa Nairobi amina rangu safi kidanja na mestua dope kila siku na mwona chawaki tembea na maringo ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo kwa kili na fikiria utafungua jezo vifungo hiyo jinsime mkaze chankazi ya kufika huko wato nimeshindo kusema jina yangu no nini sabu nimona mungina mingara limini na nini siki bila tutime kanika nimekunywa changa jio zile vitu nimona jana usiku jota shanga jio kala kombe chabidi tumeanza kuchanga kauna bilo ejo tanza kutanga changa cheki ule kaka kaka take you like giga gaga gaga nige kwa judge miss universe nge kwa kawaida manzi wote wa Nairobi angeshinda bila shida kind manzi wa Nairobi amkwazi katika kind manzi wa Nairobi amkwazi katika kind manzi wa Nairobi amkwazi katika
Nashidu wa juni zame wapi Nindo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endelea cheza nalo Mbake seme jina zote unazo Nashidu wa juni zame wapi Nindo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endelea cheza nalo Mbake seme jina zote unazo Sijui ni yazi kusema vipi Wacha tuniseme ukofiti Kwanza vile umesimama mtoto
unafanya na shiko na joto. Kwanza nikichekio kifua, nasikia karibu kuchiua. Lips zako soft zinasema, nyendo yangu lazima itasema. Nashindo joni zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jinazo tunazo. Nashindo joni zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jinazo tunazo. Hizo tekeza kuzani kwa chu, unafanya bisti ya tupembachu. Hiyo mbili ya kwekisonga kidogo, nyendo yangu inaruka kidogo. Kamu bonge nayo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, nakupa bureka mara sita. Mara sita. Sijini nisemi.
Hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi, na msumari ni moja itengia wapi. Tulia nipe msumeno ni gware vifiki, ikiwezekana nitengeneze hiyo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana, ilalishe hivi nipige randa. Na sandpaper ni kitu ya maana kusugua kitanda ya mtu mmoja. Structural unit ni nzito kusongeza, we niandalie tu juu ya meza. Tutepima na tape measure, nifupishe nirefushe, alafu nikate rangi rangi ile ya blue nipake. Lakini bado mpaka sena shindwa nipake pande gani. Usio na siwasi, ni mteja wangu temaliza leo leo. Ndio utajua kwa nini squeeze inaitwa nyundo yako meo.
Nashindo wa jone zame wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindo wa jone zame wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake
seme jina zote unazo. Manze sijapata manzi miaka katano, nikiona manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata nilikuwa nanuka jasho mbaya, ikabidi nimemhepa tu lakini sio ubaya. Nikaangukia fulani hapo ana bonge la bua, vile mumbo atali yangu yo manzi anashtua. Nikakaa chini na sajo ile kitu niliamua, na kwa maana wewe jomba kile siku ndakufa. Na round hii sikupeleki mavios katikula, ati dream anduma na mamtura. Grand Regency ndio tutakuwa tunakula, na kano tumeshikilia glasi za marula.
Nilikupa roho yangu ukanivuja, niliacha maisha yangu ukanitupa. Nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu, juu ya bed cover zangu, na ule rafiki wangu. Ebu ni cheki, ebu ni cheki cheki, mimi hunipati, mimi hunipati pati. Ebu ni cheki, ebu ni cheki cheki, mimi hunipati.
What my dad? Mama, go sexy, ala, go tayari, kuienda taki nasi. My best name, go goa, go go fresh.
Na pesa za kutosha kabla hujanipitia jua pale sio penda mangiri simamia Kiswahili na wakilisha mamanzi na forget kiroga club adjo ni from the front to the rear bringing down the house no matter how so the pillar kwa sababu
leo ni leo wasema kesho ni mungu mamanzi nipe mkono tembea na micheza na mimi leo ni mali bila kio acha nikupe mfano leo ni leo wasema kesho ni mungu mamanzi nipe mkono tembea na micheza na mimi leo ni mali bila kio.
Got to be DJ Joe Informe, La
log on to www.djjoeandfalme.com. Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Vile chafanya, 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 vile chafanya.
Barumi yangu mebandika picha zako kwa ukuta. Nimepewa madawa kadhaa na mganga za kuvuta. Ukumbuki juzi kwa saluni ukisukwa. Nywele zako kwa mfuko kila siku nazinusa. Ukoke ni kivu kwa kamba minali kwa nyumba. Brako lilipotia unajiko wapi mido najifunga. Hata sezi kuambia nini hako jana kwa basi likuwa nagusa. Muyo kwa kona angu nimejikunja usa ta kondaya zinsumbua. Kilo siku nchoke na fraki dogo tunasikia kujua. Tuna kuambia vale intensifika sana kunulia maua. Weni manzi angu weta kupatie matunda. Funguwa mdomo sulize kani tamwe kula. Fungua mdomo sulize kani ngumu wa uma. Simba hayo utanipandise kutafuta kutoka kwa nyumu. Vile utashiba zio mi lazima utanikumbuka. Jua kale lazima jui jino utanikumbuka. Yeah, yeah. Jua kale.
Vile tafanya, 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 vile tafanya.
Nawapenda wo, nawapenda wo wote. Wakitaka wote watapewa mate. Kama utaki sema ni kuhande. Mimi na wewe tutafika mpaka penalty. Chunga goli, we kamo. Zima hiyo kinash kupe tamu tamu. Bitigele ni ushtayari kuna rungi na tamu. Onja siyo chungu. Teki maze nilifo kwa mwumu. Daze mtu walahi siyo sumu. After all, it's good for you. Ni amini because it's true. Mimi na wewe tu hadi juu mbingu. Cloud number 9 potafika tu. What? What potafika tu? Cloud number 9 potafika tu.
Vile tafanya, 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 vile tafanya.
Awe mnono mkonda bado anatoa. Awe mdogo wa mboi bado ndamuoa. Napenda ule anafro. Awe inazdainish. Ataka umolewa kumbuka operation fagia. Hapa kuna kitu kama hiyo hapa ni operation. Agnam kuna watu hiyo walete wote bado tam. Agnam mdogo wa metuna rarua kuku na vifaranga. Ataki zile hazina grip na ataka zile zina bamba. Kana unge matunika masikio na bamba. Na nkikuliza. Nataka kulamba. Na nkuonyesha. Utataka. Hakuna rules kwa hige matakwa kichaka. Na nkutana supermarket hapo hapo nataka. Boro ni manzi mpoa. Usiwe kiraka, nona kifuwa ndogo na nyuma mahaga. Ustali zila ilandika nikiwa mashada. Shit zangu atazo kizichafua. Izo shit na ngodha jo utajafua. Takwa nazipeleka wapi white maua. White rose, white maua. Yeah, vile tafanya,
vile tafanya, vile tafanya, vile tafanya.
Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Nipata jo sita toka kuandika ngoma si unajua siezi choka. Mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako weka musu naisikia. Vile kopoa kwanza kabisa bio jako yako toa. Kuna siri yote laza like naambia toboa.
ushei kuzua mali joka sikia kukojoa. Leo mina wea usio, poa poa. Umesa uvoma mbio le konkoja takudondoa. Wetu hapo inje na geti yetu siya blue. Nye orange tad flow yangalia tuju. Lakini uchungu kuni kalifato neza shuku. We ni mgonduka kata shingo style ya kuku. Yo kuchako inachemcho wazio na kunywa supu. Neza tebe tupo zimekujika kutupu. Ijifanya supu, sabu yako tu. Sabu yako tu.
Kwa keta,
kamo,
siloki hapa.
We kamo,
kitaka
we come
yoni ko kwa keza
come
sio kinapa
we come
kitaka
usilete mombe kwanza kwa demongu manze I said usinilete hiyo ni mali yangu manze eh usilete mombe kwanza kwa demongu manze I said usinilete hiyo ni mali yangu manze.
Niko club nimekaa bila tabu na jamaa kati ya demu wangu kwa sababu napenda kama silver badala ya dhahabu ubaya mi wanga na jam kama arabu lakini mi utoa stress na kalamu na spit kwa mic na inatoka tu vitamu hii basi ni story ya demu wangu staki magazeti ziharibu game yangu nimekaa na kademu kangu kasupu na mroga tu na mastyles zangu za vudu na zilikuwa zina flow tu kama maji jamaa akakuja kumsalimia ni aje.
Ati, sasa baby, umepotea, imekuwa siku mingi utatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea, akanisalimia na akaendelea.
Usilete kombe, kwanza kwa demongu manze. I said, usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Eh, usilete kombe, kwanza kwa demongu manze. I said, usinilete, hiyo ni mali
na miko na tuna mipoa. Cheka na miko eni bachila na ujaoa. Cheka na miko mefunyo na unakojoa. Ucheke na misa bunyeni manpesa ntatoa. Jama leo netwa blanda. Jamsa kumna moja ndio ilianza. Kwa ni leo ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu.
Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Best yako mnulie bia pia nae. Mtu akileta noma hapa pikana nae. Manzi akileta maringo joa chana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kondo mkibawe tosifkazi yewe. Safi tuende ndanya ndaimanze. Bora usiwe mtaro waise. Nameless John lisikia na yake. Mwana limkazie itabidi metumia tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday Joe waga ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio siwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi tekuanza na mapele.
DJ Joe.
Una titai. Na mimi, mina titai.
The highest point of your body shall be your mapua. Yani unaiweka juu, azifu unataka kuwa nusa tu. Ama unakunja hiyo sura, paka hizo vichwa zinafura. Kama ndazi, yani round hii ni kujidai wazi wazi. Na uhakikishe umeiva kama diva. Kujisikia azifu na oni niliva. Ati nani ana oni niliva? You ever heard of a junior achiever? Hiyo ndiyo feeling natafuta. Yani shining kama futa. Motherfuckers kikikucha na watu wani pleasure tu ni na kuwa sure.
Let's go. My fans me now up in the wall. Now up in the wall. Tema haters come up ni pendi. Kule nisembe. Meza wembe na wapa life kama side a karole. Na wenye wivu wajinyonge. My fans me now up in the wall. Now up in the wall. My fans me na wapenda wote na ma autograph uta sign siku zote na washukuru walioni hold down na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too album yangu itakuwa hits tupu so you better act like you know wakiuliza nana na roga sema prezo. Oh really though, once again here we go. Mr. Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters na wapa mambo na wapa vidonge wakitema shauri yao. Me na count blessings angu Joe na mpende msipende ndivyo ilivyo.
on my two, still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn, you're dead wrong. Na kama uko down, basi sing my song. Kama ku floss is wrong, I can't be right. Na kama uko down, basi sing alone. Kama ku floss is wrong, mazi I can't be right. My fans,
my fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall. Damn, my haters, kama mnipendi. Kule nisembe, meza wembe. Na wapa life kama side a car rolling. Na wenye wivu wajinyonge. My fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall.
Test 2, na dedicate kwa my fools. When your PhDs, my player hitting degrees. Wana taka kumvuta prezo down. Lakini mimi na washow haiwezekani. Clown all this kwa sababu ya madem. Wow, wana sema na wa drive insane kwenye membrane. And I'm like sure you're right. And if you're down with CMB, for sure we'll be tight. And if you're knocked down, bust it, take a hike. Cause I got my fans and with that I'm alright. So, see why he charging ye. Wala hamni baba ishi nye. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Critics, see why he charging ye. Wala hamni baba ishi nye. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Every day napokea baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele. My fans,
DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe. Fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall. Tema haters, kama mnipendi. Kule nisembe, meza wembe. Na wapa life kama side a car rolling. Na wenye wivu wajinyonge. My fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall.
Sasa thanks to my fans, nimekuwa superstar, yeah. Thanks to the radio presenters. Waliopiga ngoma zangu rewind selector. DJ Styles and I'm the heavy hitters. In general, I want to shukuru the media for making a brother like me get even bigger. CMB, my family, now I wanna forget the haters. Let's make this paper. Adam and the whole staff of Insider. Thanks for holding me down, me now a pender. Wote, California, yote. Klamo, wazi joke, kwa kunipa genge. Big Ted, true black, na big Kev. Thanks to your maze, your boys breaking bread. Off my head, now a pender, whoa. Just a couple dramas that I know. Oh, my fans, me now a pender, wote. Autographs, nita sign siku zote. My fans, me now a pender, wote. Na ma autograph, nita sign.
My fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall. Tema haters, kama mnipendi. Kule nisembe, meza wembe. Na wapa life kama side a car rolling. Na wenye wivu wajinyonge. My fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall. My fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall. Tema haters, kama mnipendi. Kule nisembe, meza wembe. Na wapa life kama side a car rolling. Na when you weave watching your game of fans, me now up in the wall. Now up in the wall, wall.
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.